Undeke muhane Kamuwe kubyange Ariwa Ibe urungi habimara yo yari avura konzenze Nzenze Ya umuvu za kusingira Uza kusingira
www.mp3ugandanmusic.com.